சொன்ன போயிடும்.
waxyaabaha dadka iyo in sheegayaan marka
waxyaabaha dadka iyo in sheegayaan walaan horta udulkankan may badanaa wadada kuleelka iyo nadaafadaada caafimaadkaaa markii adagalu waaqumaa saabuun isticmaal hadii adan hela koran dambas adigoo la saase yahayageeka saabsinaaki wacyigelinta waayigelintaasi ilaa iyo isbuu lama baabura shaqeeya halka isbuu markii dhamaato lamaa baabur way bedele dad badan iyo may suubiyey macnaha tabaruucaad baabur si oo valentary inay ka shaqeeyaan oo muwaadiniin oo reer koonfur galbeed eh yaha ziyaaradii adigi isbuucba ina lama baabur shaqeyso isbuucan haddii dhamaado haddana lama kala shaqeyso waayigelintaasi oo afkulu ku sheegaayo fariintaas maaburta sheegaso mae haddan tiimin kiraabtaninka dambeyti bisha asaa ina iska seeni tiimin oo xaafido galo iyo tiim ciwaarid oo yoona macnaha walaagaas han baaburta sheegan yoona faahfaahin dheeri a gubiyow xaafido galo xaafid in galo markaa gudoomiyaasha oo xaafido ini uun lahayidno gudigaas adigi tiimintaas iyo gudoomiyaasha xaafido ini uun iska darno go-aanka nahay midin suura galna aybaan idinku suura galo waaytay gudoomiyaasha xaafido iyo shir oo dhinaca koonfur galbeed ah yalinku weeri saastar hadiya wali aqabad ee osin korkooyo telefonka kiigay hal siyo eri
gudoomiye anti tiimkaas ama guddigaas wacyigelinta usugadii ma isbedelelo ku dareemi halista cudurka koloraha oo dad badan haridida
cudurkoorta daawadiisa ilaahay yahaayo laakiin macnaha maamulka gobolka iyo degmada wasaaradu oo koonfur galbeed haddii hala fadiyay caafimaad haddii hala fadiyay nimanka macalanta iyo biyo leeraw adigi wasaarada badana idinisku seedi iyo maamulka gobolka iyo degmada walbadan yalala tacaalay waliba oo horta daawo ah koonfur galbeed shadiida gobol magan hayse wasaaradda caafimaad wasaaradda caafimaadka maamulka gobolka iyo degmada oo isla jaro dhowr rugood iyay mayjeeyeena daawo oo ka filan fogtaasay sida macnaha bayhaw isbitaalka leerhaw milleerhaw yana moorgaabi adigi dhowr rugood ay jeeyeen daawo oo ka filan yay jeeyeen marka waraagii adigi shibankii hadda tilaabada koowaay koob talaatiin martiyaba wal luqumahad yahay oo jara maalintii toddobaatan siyeetan yahad yaasay markaa timimka oo hiraabta la diri may baa la jiray inan oo tignikaal ah oo kashaqi leh koloriinta sida eelalka linka daraw yoona kasaw oo ahoontio tahrika oo injineeri ah yala jiri marka walaas dhan waa igiinta iyo fusaasiyiin tan oo koloriinta iyo biyo laka darawna shaqadii maamulka iyo koonfur galbeedba isla gobareen tan oo daawada oo isbitaalada amsi adiir la jeeyow shaqo oo yaan la qobadiyo oo fuliyo marka wali oo hadda ku dambeeyo noob ilaahay mishero wala ku fadheelahayo ma eh gudiga haddii balaanda gaabish nagadeen sidee walshaa tabahaya ma jirto haddana horananiis abaabulahaya halkan roobkan intaa ku dareer dheer yahay aan layn nis abaabulahay.
Gudoomiye, way ognaa dadka ka jara heroinka dadka habagtaale ee magaaladanta Baydhabo intii dhibaatadaasi iyo qayb ka ahayn jirtay maalan guddigin oo aad gudoomiyaan ato wacyigelinta qaabilsan maalan isan kormeer ka seeteno ha ogaateen dadka heroinka jara oo masaakinta.
Haa, saasi macnaa jara doonto, laakiin hadda walay ku horahay ma sheena, laakiin ka arrimi bulshahan kaanuunkani maalin kastii baan baahay dhibaato badan oo isku jijarta. Dhibaatadan oo hubankun sheena sida nadaafad darada haato oo isku jijaraan hay-ado badan oo kishaqa leh iyo biladka roogo NGO badan oo kishaqa leh biladka roogo marka dadkii si shaqada lahaydna kulay amarni in walaalasi waa ku qobadan hay-ada kastii ee walaayaaro oo qashanka ah oo dhibaatada sheena
kasii gudoomiye marka lagu hadalo cudurka shoonbiyood xilliyada kuleelaha kuwe muddooyinkana Baydhabo meelan ku daran oo cudurkan ku jiro haytii marka may tale mas-uuliyiinta maamulka degmada Baydhabo arrintaasay go'aan ay ku qaadaan.
Walaalay mas-uuliyiinta Baydhabo sida heer gobol iyo heer degmo walaalasay go'aanka ay ku qaadeen may waaha dadaal sidii lagu qorsheeyay faray bitaladii ah dilaydiisan meelna ku hayay ilaa iyo marka la tilmaamay la gaari badan isku jirtaan aan adigin sheegay baahaydi tan kalinta oo lagu heshiiyay ma abaabulka hanay imaalan kalada asalina isku seedahay may ku weelana shibankan hadii ay ziyaado may ku weelana waliba oo macnaha taladaasi ay kulahay walina isku seedahay marka ilaahay tawfiiqsan waa iyo lehna.